kulanka xildhibaanada nooga soconaya degmada Malindi ee gobolka xeebta iyo dulucdiisu waxay ku sheegeen inay doonayaan nooga arrinsadaan isbedelo la doonayo in lagu sameeyo maamulka Garissa County. Hogaamiyaha aqalka wakiilada Garissa County Mudane Maxamed Cabdi Faarax ayaa waxa uu sheegay in kulankoodaasi ay uga arrinsanayaan ahab walba dowladda Garissa County haatan dowladda dhexe loogu wareejin lahaa. Wuxuuna sheegay in howlihii dowladda Garissa County loo diray ayaguna loo soo doortay noqdeen kuwa shacabka si waafi aanan u gaarin.
Reer Garissa weli annaga u maqan, waxaan ugu maqanahay waxaa waaye dowlad xumaa jirtaa. Dowlad xumadii baan rabnaa inaan annaga mataqaanay aan ka deeqno oo waddanka sare ee Kenya national government dowladda lagu celiyo. Waxa loogu celin waxay adeegaadka caafimaadka, biyaha, iyo intii uu ka soo reyn waayeyba inay dowlad sare noqon kaan doonina. Dadweynahan way ogeyn falalkan sheegayana beenna maaha.
Waatay dastuurku maydiin ogol yahay arrinkaasi walow ay dhacdo hadda ka hore dowladdii Nairobi ba ay ka dhacday. Maxaa qoda waadeegsanaysaan?
Way dhacday qaynuunka waddanka Kenya ba ogol, article 187 ba ogol. Waxa uun keli heshiis laga gelahayaa habkii loo qaadi lahaa iyo sidii loo bilaabi lahaa.
xildhibaanka degmada Shaanguur laga soo doortay Mudane Cabdiraxmaan Cali Maxamed Cabdiraxmaan Buur ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaha aqlabiyadda inuu sharciga siinayo qabashada kulankaasi iyo ka arriminta howlahaasi, balse ilaa iyo haatan aysan jirin kulan si wada jir ah. xildhibaanada ay uga qaateen si hordhaca in arrinkaasi looga wada hadlo ama dowladda Garissa County.
horta go-aanta kasoo gaaray aqlabiyadda baarlamaanka ee Honorable Maxamed Abo, horta go-aan aan meel ka fadhiisanay oo annaga hadda hadii aan nahay madaxda Garissa County horta ma ahan, waa wax asaga shaqsi ahaantiisa uu asaga lasoo baxay. laakiin waxyaala uu sheegayo waa waxyaala jiraan oo sharci la mari karo oo qof looga qaadi karo ama xaal lahaa Garissa County loogu celin karo national government articles oo constitution ku sheegay, waana sharci. laakiin wax anaga intayn ka wada fadhiisanay hadii aan nahay xildhibaaniinta Garissa County oo go-aan aan ku gaarnay oo aan ka wada tashanay ma aheen.
Mudane Xaajir Maxamed Daahiye, wasiirkii hore xanuumada iyo xoolaha, haatanna xildhibaanka degmada Abaqayla laga soo doortay, ayaa waxa uu aaminsan yahay in howlaha sharciyan haatan ay gacanta ku hayaan ay tahay mid badbaadin karta shacabka Garissa County ku dhaqan.
aqalka hoose haddaanu nahay arrinta uu majority leader ku hadlay 100% waan ku raacsannahay. waa arrin aan in badan soo jeedinay, waqti badanna waan siinay dowladda siduu isaga sheegay, inaan siyaabo badan baan ula talinay. taladii waana laga qaadan waayey, marka waxay nagu khasbeysaa in aan hadda maaragtay tallaabooyin sharci ah aan qaadno.
Mudane Cabdiraxmaan Buur oo wareysi DRC ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dhacdooyin saxiixiga oo salug ay ka muujinayaan, balse aysan noqon karin daliil haatan in dowladda Garissa County haatan dib loogu celiyo dowladda dhexe.
dad anaga diyaar uma nihin inay countigan lagu celiyo national governmentka. countigan waan raadinaynay, waan sugaynay, anaga in badan ayaan ka calaacalnay oo aan dhahnay dowladda sare aad bay noo gacan bixisaa. haddii aan nahay northern Kenya oo dhan, anaga horta devolutionkan ayaa noo keenay wax indhaha lagu furto. maanta maxaa u malaynay intaas oo dhalinyaraa meesha ka shaqaysa, inkastoo hadda waxa uu iska jiro oo ninkii soo galaba oo wax iska dadka bedeli oo dhalinyaro badan oo countryga u shaqeynayaan hadda maanta shaqada laga bixiyay ay jirto. laakiin anaga devolutionka diyaar uma nihin in lagu celiyo national governmentka.
Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.